boys here in the building. I got my boy Mbezo on this one.
Hata kama ni stajulikana kwa kitawera,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawera,
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni stajulikana kwa kitawera,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawera,
I'm supposed to be the same.
So vizuri nijifanye kama si wasiki, nijione staki sana waonekana kwenye TV. Washa ndio kia kawaida japo VIP. Zeni it's gon' be, whatever it's gon' be. Hata kama Zilla na Melly, vision of the monster. Ya mwangu ni diva female, vision of the hustler. Siwezi kubadilika choka maisha ya uhustler. I don't care what they say, this is all for me. Sibadilike hata nitoke kwenye mabango. Yes, Godzilla, I'm the boy from the jungle. Best nipe bit, yeah, nigga, let me kill them. Swagga skinya mwezi yo, cheke nigga girl.
Hata kama ni stanjuli, kana kukita what up,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawera,
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni stajulikana kwa kitawera,
I'm supposed to be the same.
Haijalishi napoka mfukoni na pesa kazawera,
I think you're ready for this one.
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni na Howard za VMA, how star kama shim gane NBA. Hauna ela kwenye count nangia day after day. Nasi wesku badilika sana, I'm just okay. Kwani ni shetani anisha wishi ya nifanye pote. Ni change sana wasichana kwa kumbi za stale. Nipende sife pitilize yani aliwe so. Nitamkela hata Mungu aliyenipa hii flow. Nisi nibadilishe maisha kisa nina mahela. Nanze kujisikia ni watenge mpaka masela. Japo nasta kali ya kuteka higiana. Yes man, I'm supposed to be the same.
Yeah, tunajua watu wengi wako na hela so, lakini isha msingi ni hapo. Hata kama una madaraka na unaweza fanya unachotaka, so inabidi
I'm supposed to be the same.
Na inabidi uwe na mapendo kwa watu wa mtaa waliokata tamaa. Kama
I'm supposed to be the same.
Uwe mfano kuigwa, utoe misaada kwa waliopotea na vitu kazi ile yo.
I'm supposed to be the same.
Kuna watoto yatima wanahitaji misaada na wagonjwa hospitalini kama star, so fanya
I'm supposed to be the same.
Tusimbie tu wasichana kwa sababu maisha yanabadilika man, so inabidi uwe Shauri watoto na vitu kazile wende shule. Sio masela sana jo. Yeah man, Mungu anatupenda. Show love. Yeah man. Stay where you belong. Sibadiliki kutokana umekuwa nani. Okay.